Kodi tingapeze kuti mayankho amafusi ofunika kwambiri okhudza moyo? Kodi mayankho tingapeze kwa science? Kwa anthu anzeru? Mbaibulo? Olemba Baibulo wina anapempha Mulungu kuti ndithandizeni kukhala ozindikira. Mawu anu onse ndi choonadi. Salimo 119, verse 144 ndi 160. Baibulo la dziko latsopano. Baibulo likuyankha mafunso a anthu ambiri. Kodi mungakonde kukhala ena mwa anthu amenewo? Website ya jw.org ingakuthandizeni kuyankha mafunso anu. Werengani zapa website yathu. Werengani Baibulo mzinenu zoposa 100. Mayankho amafunso a Baibulo. Nkhani zothandiza mabanja. Onenani mavidiyo ankhani za Baibulo. Okhudza nkhani ndiponso nyimbo zophunzitsa ana. Okhudza malangizo othandiza achinyamata. Okhudza mmene anthu a Yehova anasonyezera chikhulupiriro. Pangani download mabuku. Kabuku kakuti Uthenga Wabwino ochokera kwa Mulungu. Buku lakuti Kodi Baibulo limaphunzitsa chiyani kwenikweni. Magazina Sanja Olonda ndi Galamukani. Pa mafunso omwe ali mmusiwa, kodi ndi funso liti lomwe mumafuna mutadziwa yankho lake? Kodi cholinga cha moyo nchiyani? Kodi Mulungu amachititsa kuti tizivutika? Kodi chimachitika nchiyani munthu akamwalira? Pezani mayankho ochokera mʼBaibulo a mafunso amenewa pa website ya jw.org. Amboni za Yehova adzasangalala kukambirana nanu nkhani za mʼBaibulo. Pemphani munthu woti aziphunzira nanu Baibulo kwa ulere. Dinani mawu oti pemphani munthu woti aziphunzira nanu Baibulo, omwe ali pa tsamba loyamba. Lembani fomu imene mupezeyo, ndipo tidzakonza zoti tiyambe kuphunzira nanu pa nthawi ndi malo amene mungasankhe.